paro wach pi Oula mangongo machuny piny wuoro Jo Kenya ng'ur te pod wuoro wachno To nobwogo chuolura lura pondo Thank you.